your body. High school prom or rubber boy. Na 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 swag guitar. Your body. Come on. Oh, mulungi boli na matabuta. Simani ya kuzala kureta kumsi. Oli mulungi darling kutiani. Onete lo kuima ngawe sunajita. Only food and the fire. Deep inside you the woman I desire. Only don't let me down. Kuromu kwano wenina akantina.
Nikatafuta kitanzi. We unanifaa kama nguo umenivaa. Umenichekecha nimekuwa kicha. Nikupeleke nyumbani Dar es Salaam. Selengeti mbugani ukaone vitu dimu. Penzi lako chachu kama umetia ndimu. Nipanga wishi waniite mwenda zimu.
Kwako nimi